VOA. Sun radio ni VOA sa kanta fa normoti. የዩኤስ ጋንታ ፋኖ ሮሞ ውጣታ ግጅማታት ገልገል ሰላማ ወረካ አክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንዲ ዲደም ለማዲ ዲደም ሸኔ ሶዶ ሜቶ ክረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርስን ኩኖ ሄጀልቀም
ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኛ ወርዶፋ ጅርተን ደገፈቶ ተከን ጃን ተማከሞልተን ጅማታ ሰዳሰ ዲደሚ ሰገል በረኩም ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብሰ ኢትዮጵያ አትሞ ሰዳሰ ኩደ ሰገል በረኩም ለማፍቁደ ለማ ከሱ ሜሳን ከስተነራ ለሞዳንዲቲ
ከነዱ ዱብስ ወንቱ ጁበይ ሁራቲ መታነዱ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢራቅ አንጎ ገዲሱዳፍ እየተገልፈተን
አንጎውኒ ሱዳን ካንሴራውን ሞቱማ ዑመር አልበሽር ቡቅሱ ሴር ሐራ ረጋስ ዘኒጅሩ አጄቻ ሮሚያ ከሰት ቆንዳልቶ ተሞቱማ አረትስተይ ነሞተ ዱንፋረት ገገሰም ከራወጫ ጅሩ ቃመደቴ ሶቾ የቹዳን ቢሮም ቡልቺሳብ ነገኛ ሮሚያ ዱበቴ ጅራ ዋይድ ኡኩበ ኤርሲ ከጀልቀበ ዱኛ ረቱ በናን ከነመ ወጋ ሶዶሚ ቶኮፋን አያኔ ፈማ ዮካንሞ ያደተማ ጅራ የሮማ ከነት ማራፎ ከጥሙሮ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱቲፍ ገረጃለን ገረቱ ጁቤት ደብና
ዶላር ቢሊዮን ተኮፍ ቀጥ ኢቶርባ ባሲተ ኢን ካን ሆጀተሜ ፕሮጀክቲን ዳንዲ ባቡራ ወልዲያ ሃራ ሰበባ ሃንቅና ኤፕሳቲን ኦጂ ኢትፉፉፍ ደንቀሙሳ በከመጅራ ቡልጂን ስሞቱማናኖ አማራፍ ሚኒስትሪን ጌጅባ ሶቺ ፕሮጀክት ቻዳውተኒሩ ሄዱን አብደታ ከትሩን ፕሮጀክት ኪሎ ሜትር በሰዲፍ ሰገልተሚ ለመገውኩን ዲበራ ሀርክቶርባተሚ ቶርባጡምሮሙስ ሀንቀነሁምነ ኤፕሳ ረኮ ኢትታኤራ ጀቹራን ወጅግጌሳን ፕሮጀክት ቻ ኢንጂነር አብዱል ከሪም መሐመድ ኤፕሳኒሩ ጀረመስን አራጌ ደሴራ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢራቅ አብዱል ማሃዲን ሂሪራ ሞርሚ ልቡ ገላፈተ ከንቶር በነነ ፍገገፋማ ትሬምቦዳ ታይታ አከገዲሰን ፓርላማቲማን አብዱል ማሃዲን ከነከለብሰን ጅማታራ ኢርገሁ ገናን አመንቲ ኢራቅ ገመስሪ ሆገነ ቢየቲ ከሰት ጅጅረምኒ አከዱፉ ጋፈተኒ ቦዳ እንኮሎሌሰቶኮ ኢርገ ሂሪራ ፈረሞቱማ ከኤ ነሞኒ ኢባ አፍሪ ኦልዱ አኒ ቦዳ ሃሊ ገመሲ አማቴጅራ ዋምጭ ሆገና አመንቲ ሰናፍ ዴቢ ከነውጀች ጣለያ እታና ረንዴቢያ ጣለያ እቲን አንጎ ገዲሰን ፓርላማፍነን እየሳ ገሩ ዮም አከታይ እንዱበቴን ሀፈን ሙምኖኒ ነገይጉም ሳህራ ቅሪርቶ ተሞርሚ ከነን ሜሻ ኦቨርካን ቀባነት ዱካሱዳን ዮጥቃተ ነሞተ ዲባ አፍር ገላፈተኒሩ መጋላ ነስሪያ ገመክባ ከሰትለ ሙምኖቲ ነጋ ኤክስሰን ዱካሱዳን ዮጥቃተ ነሞተ ዲግደሚሽን አጄሰኒ ዲበለማ ኦል መዴሰኒ ጅራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሆከረሰን በላለፈቴ ጅራ ሀሌላ ሀልቤ አንገጌ ሰሜን ነመቶ ኩረት እርጋ አጀቻራ ወተመይ ቦደ ፖሊሲን ለንደን ነመቶ ኩቃሱን አጀሴ ኢብሳህር አከነን ፖሊሲን አከጀደት ኩን ከራወተም ሾርኬ ሱማት ጥታዋን ቀቡፍ ጅቹዳን ኦፌገኖ ዳንዱበቴ ጅራ ተጃጅሌ አምቡላንሲሌ በላ ሰነሱ ከነሳ ድቲንጀዴራ ገባስ ስካይ ኒውስ ጀሮ ከገባሰት ነምነ ሀሌላ ከነራወት ተኩዮ አጀፈም ሄዱን መዳኒሩ አጀቻን ኩን አንገውታ መርከኖፍነ ሙሚት ሚኒስቴራ ቦ ቢየቲ ቦሪስ ጆንሰን ሃለሳ ወርዶፋጅራቹ ኤርጋ ትዊተር ይረት መጠንሳኔን በክሰኒሩ ቡፈቲ ባቡራ በከሰነት ዲዩጅሩሌ ጽፋተኡን ኢፍሰሜራ ጅጅራ መቅለንሳ ጅሩ ላልሴ ሞርሚ ደገሲሱፍ ጀጭ ሞርሚቶኒ ዲባለካውማን ዳንድሌ ሲድኒ አውስትራሊያ ረቲ በውዳን ሞርሚ ሃራ ደገሲሳጅራን ሞርሚቶኒ ኩን ዋጅራ ሃዶ ፓርቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ጀድፉሌ ትወልጋኒ ሞቱማን ጭሌባሱ ቦባአ ዩካን ጋዚ አከሂምባፍኒ አከዶርኩ ጋፈታን ሞርሚን ኩን መጋላሌ ኤሽያ ፓሲፊክ ከሰትሌ ኢትፉ ፌጅራ ሞርሚን አውስትራሊያ ከስተገገ ሰሞ እና ኩታን ቢየቲ ክበገመ ባ ኢብደገም ሞጂ መንጫ አጅርቱቲ ገሬን ደርገጎታ ለሚወን አሜሪካ ለ ሎስ አንጀለስ ይቀበይ ሀንገ ኒውዮርክቲ ገባ ሀርአ ገቲራ ከሳን የሮ አያና ወጋ ቦደ ገገ ፈሙራ ቢታቹ ኢሱዳን ሞርሚረ ኮጅጅራ መቅለን ሳፍ ቀበን አገሲሱፍ ከሮፈተኒሩ ሞርሚን ኩን ጉቶ አድኛ ትለይ በበለጥቹ መላጀቹዳን ጥንጠልቶኒ እናዱበታን ኩንስ ኮንፈረንሲ ዲመቅለን ሳናኖ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ቶርበለመ ቦደ ማድሪድ ስፔን ከሰት ገገ ሰሙ ደንቁ መላ ጀዳሜራ ደግርቶኒ ካድማማ ፕሬዝዳንቲ ከዶርጎማ ጅሩ kan Afghanistan magala Kabul kesa hiriru anangawonni filannu adensa sagale lakkau shirak abawan taif akkasan aban gafatan rakkon teknikaf shirrawotamu commission filannu umfa Afghanistan radde biudan bay filannu durani kafulbana digdami saddeti beeks sature sagale kennun marsala mata yoka imamtonni sagale ibarra harka shantama energatin qofa gegge sama hanqenni qopayna frakkon technology tfayedemu akkasumas hokarri farra filannu talibanin qindesame namonni dumminaan baani sagale akkankenne danqe jechuudan angoon Afghanistan beeks saniru Mumichi ministera Japan Durani Yashuro Naksone umurisani wagga ibato kofto kottu duan bokotan. Naksone United States walin hariron warana akkajiratu ojjataturan. Sababandu usani battalan bekam negaru hogganan Japan Durani duan bokotu wajirri ilmasani kan Hirogumi Naksone beksisera. Naksone bar ibakura sagalif saddetami lamakabe hanga bar ibakura sagalif saddetami torbat Japanin hogganan odungal galakan afkamnu kanu.
Karaga jirtan as Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti Angawonni Sudan kan serawan motuma Omar al-Bashir buqqisu sera harawa ragasani jiru sera harawa kana deggerudan ummanni heddun karawan kartum rabe iriran mullise jira jedame jira serichi haran sera dura ka Uffannaafi amada dubartoota toatulle haqee jira jedhame jira gabaasaa Nahila Muhaydin soraatulees
Sudanitti khalenami kharaattaaye gammachuun laftiraawol Mufammamum minister Sudan Abdullah Hamdokitti parti presidentin biyisini khaduri Omar al-Bashir dig digiti kofameti ser jeribi yambulcha baellenaq ministeri baqa sudan ministeri haqa sudan nasir eldin abdullah bari war ser harakan man maretim khisa tok ser harakan waran sudani fitigafatam tot war hirir bayet mallatte sejet
hada alqanun yatamayyaz bi annahu yulghi bi sura mubashira hizb almu'tamar
akni jeretti ser khana national congress party akuf basan partin tun tabiyi bulcha batecho ser khanan khori partin tun banki abdulle fudani minister mallaqati fi qarorat khannani achigel sanif tun namo nam heddu gamachift namaka omar bab fati war gamachu tanatjir guddo gamadinnu
اكيد نحن كسودانيين اليوم ده ازعج يوم في حياتنا انه احنا اخيرا خلصنا من المنظومه اللي كانت
اكو مرجلتي موتما كان صدوم قال بيساني بولچباي وجي رابوساني سير بييتي بولتون باسولاني گمچو گودو پارتي دي گولن گمچو گودو توننمو اكو عمر فاتي اكو معرفاتي اكو مودد دبرتس موتما له وجي رابو فتني تونلين انجي فنو لميسو kanna da brakhaysu mati sudan khumkhurni haddu tatti nyataf dugatin itqalofte jennani rakkotane himachuf kharorba fate hirirbay rakko himate achuman presidenti isani al-Bashir fi miloti saidulla wujir rabufat ummate honini jijjiran barbanna jadeetini hirirbay achumane ebl da brakhaysalle bashir wujir rabusani tin achumani dan bashir qofamete bulchot motumma suni heddulle hidani horibiya sankabanille Hori biyya balleseni jiranitin waan hedduun machuu jiran. Seri harara kunini akku warri mootummaa Sudan keessa hojjachaa bahe ganne tokko as ganne kudhanii asitti siyaasa biyyi sun keessa hojjachuu hin danda'u miiloti al-Bashir faati jechuu. Paartii ganne soddomaa tan bulchaa baate jechuun NCP jechuu barkum tokkoof 1998 keessi ayyabane. Barattoota milishoota islaamummaa dame Muslim Brotherhood jedhan faati ayyabate. Intalan siyasa hak al-Fatta Muhammad Fati jijjira amma kunini jijjirame amma kunini Sudan barjaba hanatti dufuni wan gammachu guddon arganne jel murtin tanammo NCP digumale hintatu jenne rawali galle jel mutumma parti NCP parti Omar al-Bashir khaduri fayechu digitsunini bulchot parti tan khe sujjatani akisane mutumma nqamnetti war mutumma nqamnetti hori khayne nurra gurrate jereetin himachu jiran partin NCP tadurinje jel
Thank you. Gabasa tanuti chena ragifatota kenya ajjecha oromia keessatti qondaaloto mootummaa irratti ta'e namoota dhuunfaa irratti geggeessame kan raawwachaa jiru qaama hidhatee socho'u jedha biiroon bulchiisaaf nageenyaa oromiyaa. Ittaanaa hoogganaan waajjirichaa komaandar Abbabe Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan qaamota yakka kana raawwatan ittiin jedhan kanarratti tarkaanfi fudhachuudhaaf qophaa'aa akka jiru ta'uu dubbatanii jiru. Xaayaa Daamxootu Finfinneerra gabaase.
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti ajjechaan raawwatamaa jiru qaama tokkichaanii jedhe biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa. Itti aanaan biirichaa Konoreen Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa keessatti qondaaltota mootummaaf lammiilee nagaarratti ajjechaaf dararamni gaggeeffamaa jira jedhan.
Hooggantoota irratti xiyyaafatanii ajjeesan kun shiftoota warra caakkaa keessa deemanii afaan qawweetiin Oromoo bilisoomsina maleedhanii karaa nageenyaatiin waamamanii qabsoo karaa nagaatiin fiigaa fi karaa nagaatiin qabanii galfatanii qabsaa'uun otoo danda'amu karaa qaxxaamuraatiin tartaa'uun nuti qaban malee kan jedhuudhaan fi warra kaleessa uummata keenya dararaatuun araarchaatota kaleessaatiif naftanyoota warra akkasii wajjin wal ta'uudhaan bakka adda addaa godina keenya keessatti qawweedhaan nama rukutuu nama ajjeesu. Egaa ati sila hooggantoota jette malee uummata keenya ajjeessa oolu malee uummata nagaa uummata fayyaalessa mana butanii caakkaa keessatti fannisanii ajjeesanii gatuu ibiddaan guggubuu laastikii irratti cufsiisuu haadha manaa irraa fudhachuu dhirsaa hidhanii haadha manaa biratti gudeeduun jaartii waggaa 75 gudeedanii ajjeesuun kan qabatamaadhaan argina bujiirritaatti.
Akka Koloneel Abbabaan jedhanitti qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru garee adda addaa waliin ta'uudhaan yeroo yerootti lubbuun namaa badaa jira. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan hojjechaa jira jiran.
Mazmurni kun uummata keenya ajjeesanii kaleessa uummanni keenya murnoota adda addaatiin ajjeefamaa dararamaa ture ammas nama keenyaatiin ajjeefamuun qabu. Egaa humni kun kana dhiisee karaa nagaatiin galee qabsaa'uu qaba. Yeroo adda addaa abbaa qeeqadaatiin kadhatamee jira. Jaarsi biyyaatiin kadhatamee jira. Egaa amma sadarkaa uummata keenyatti rurrisuuti. Kanaaf tarkaanfii fudhachaa jira. Egaa nama rukutanii ajjeesamte seera jalaa hin ba'anii itti gaafatamuu jalaa hin ba'anii. Kanaaf uummanni keenya noota nageenyaa wajjin wal ta'ee qindoominaan hojjechuu fi qe'eesaa eeggachuu murna kana of keessaa baasuu qaba jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti Oromiyaa lixaa qofaatti baatiiwwan sadan darbanitti qondaaltonni mootummaa 8 ajjeefamaniiru. Qaamoleen ajjeecha kana raawwatan seeratti dhiyaachaa jiru jedhan Koloneel Abbabaan.
Gariin kanaa qoratamaa jira. Gariin immoo kan qabamee seeratti dhiyaates baay'eetu jira. Namoonni nama kan ajjeesan haalli isaanii qoratamee mana seeratti dhiyaatee kan murtee argatanis jiru. Kan immoo barbaadamaa jiran yeroo adda addaatti waan kanaa godhan malee tarkaanfii haa fudhatan malee seera jalaa hin baani. Borullee ba'uu hin danda'ani. Kanaaf qorannoon jirutti isaan kana irratti fudhatan tarkaanfii isaan fudhatan tokkoffaa warri isaan tarkaanfii irratti fudhatan kun warra hoogganaa warra kiraayi sassaabaa warrootii uummata keenya saamuun mataaf uummata irratti hojjetaa turan warra yakka irratti bobba'an warra seeratti dhiyeessaa turee fi sirna jalaa warra turan kana fudhatan dhiyeessanii kuwwaa lamaa tokko warri caakkaa keessa deemutu shiftoota akkas godha. Gariin immoo shiftoonni kun sassaabdota kanaan bitamaniitu tarkaanfii akkasii fudhatu. Kun yeroo adda addaatti qoratamee shakkamtoonni to'annaa jala oolanii kan qoratamaa jiru ta'uusaati. Yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhatame kun gariin seeratti dhiyaate jira. Gariin immoo seeratti dhiyaachaa jira.
Ajjeechaaf dararama uummata irra qaqqabaa jiru hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfii ni fudhataa jechuun Koloneel Abbabaan hawaasni tumsa taasisuu qaba yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jedhan. Gabas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Xaayaa Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waa'een dhukkuba eedsii ka jalqaba addunyaa irratti akka hubannaa argatuuf beeksisame waggaa 31ffaan innaa ammaa yaadatamaa jiru kanatti dhaabbanni maallaqa gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa sababaalee dhukkuba eedsiitti hidhata qabaniin guyyaa tokkotti ijoolleen 300 ta'an akka du'an beeksisee jira. Gabaasaanii Tapaawul jaallannetu dhiyeessa.
جن مابسا دووف غرا مورا كانا دوفتي عمرين شي وغاسا غلتوري يروها دشي دوكوبا ايرزين دوكوبسات تبرا ادباتي غرا والتا جوهانسبرغ جيرو تفدامتي بركودا سغالسا ديتامي توربا هانغا كومالا مافسادي والتا كانا كيسات توربان توربانيتي جورلي سغالتو دوا مابسان وردو ان كانا كيسا توكو كاتا اومالتو بيكتي تورت
I was very sick to such an extent that, you know, the only thing that could give me peace was to die.
Baye dukusaten ture wan bokonnana ken tokittin duak ofa hanganatti fakkatut yero umrin ko kudafur gutu wan namudate natti mujal qaban dukuba kana walin alat kana fudachu qabda kana walin isjirachu qabda nanjedan jette harra umrin shedig damilama wallan sargatte fayyan shede bi ajir barakuma lama afsadi jalqabe edsi walin walqabate Muchato kok ofatu achike satidwe. Waltana mota lubbun hafuf abdin kamne ke satursan kana ke sati. Amma lafa abdin irra maddu ta era. Garu UNICEF. Akka wagga kana gabaset ijollen guya guya tanga dibbasa dibdigdamatu. Ersi nad dunyarratti lumajir. Kun akka ya desada sababinsas. Wal ansi barbachi su dafe jalk abudan denyan. Virus HIV walin kan nenjiratan umri ere fatani akafayyan jiratu danda antu jirajedan chawen
children are falling behind the treatment drive globally
adunyaratti jollen wal ansa fayyar gatal lakosan gadbu ajiran harre jolle dibakeesa harka shantami afurtan wal ansar gatajiru kan nenduan umri kana kesatti lakosisani guddada garu wal ansi ge sotaf kenna mukesat tajajila kenne nu jijiru qabna jedaniru ge sota wal ansar gatan kamiyu waye jolle sani gafanne benayi jechu dan gafatan kun wanda waqalu ka jedan madisorlan johannesburg kesat namota alfi jarmei che gum safaya waye hiv aids ratojjet walin ojjetajiran barake sajru kuma lamaf kuda sagal kesayu waye dukuba dadamaqinsa Okin barnota kennurat rakkona kajuru dubbatan.
Karagajir tanas Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Karagenyev kadubbisnerra. Kristel Arnes jedamti ogetti fayya waggota heddu durabi ye Germany ra gara Ethiopia demte godina illo ababor wallagalita fi shawalita ke sattina mota tibe tonno yokanimo itam mila qaban gargara jirtu afan oromolle qajilti dubatti kanamandura na kormal ka dubise nuf dabala jechu dan dagge fatonni kenya nu gafatan kuno qaban ne diyanner
Barakul Asagalja Tavitoko, Germany Litatala Churubati, Akuma Bernota Kolleji Shetumurten, Gosa Bernota, Nursingi Barachuran, Garetiopia Fusdubati, Ogeti Faya Kantate, Kristel Arnes, Akamitin Garetiopia Takar Uftefi, Ojitorul Tumata Kasente, Radio Sagale America Tintejirti.
Ani Nano Germany Kesa, Missioni Tokukaba, Wakatoba, Timshandura, Namoni Garetiopia Ergani, Karasani, Nanubati, Ethiopia, Feda Kuture.
Baramaker of State, Karabiakana.
Padita Missa Date,
Akalakoso Rorofat, Yerodufte, Esadak Dejelka.
Isadakava, Walaga Litantore,
Dokam,
Chalia Kandedamo, Chalia Eka Kesa, Ana Guliso, Chi Wakajan Hujete, Bote. Bojindem wakalaman hojette
manmal hojetaturte hojetaturte mal
achi kliniki tokojira kliniki kesan waradu kupsatan ilale hunda sa hojette bayen sane busa qabani turani kanafis digasani ilale malsisani wajin kuticha kenine yojimsani dukupsatani marse yokes infusioni kenne hunda sa hojenera daumsas kekese
erga gullisotti ala kasige gesaturte boda esedentetta
kana ratti amas barumsan dabale landeni kesa master kan faya hawasuman bare debie yerosana motu mabran hojette waka afurture biro Kenya Addis Ababa ture garu gara ambo nano ambo ture nano gojamis ture gondaris tigrais ture
malfa jeta ture
biro sana why HIV basisne why kusanno matis nama basisne keninerus korano so dete akuma kana
ergasi
bia balendeme atio te chumba bare wakalama waranowe wajin hospitala toko hojete
namota dibemi la itou qaben wajewul qabete kujeta jirten negera isawjewul qabete kristal lafkasi esesettoji kana kan hojeta turteni podokonesis jeremi dibewa wajewul qabete
dibi kon kamila garu namoni hembekani wara fayas embarani waidu kubakana kuricha kenanif garu fayudite anisa kasuman naman kenef mangade ini falang abunse garu wara katoliki demidolo kesa kun fayuda daunu nanjerani aga kananda gae namoni dibe kanakan kabanin galme senture uliso kesa erga bayinu masanin bare bodde wagochu kamna waligale si hochi kanan jalqabe hochi kana baye sarpara kulkulina egu kopeka kawachu kana yo godani jajja besus unisani fai gara faya de mudandau kun baye nama gamachi sajia ja kesa baye insani fayani
me hochi kana kesatti mal mal ojettu mal mal kani singota
isa jalqaba waramotu ma wajina asofna bode isan waradu kubakana kan qabani galmesu qabu eka kana godani uya toko ganda toko dufna waraganda wajin hasofna waradu kubikana kan qabu isan bayen sani yada baye qabu tolcha namakasa yokis karasani deema wan baye tujira
kausidi bekana mali korono kisani mali malargetan
akuma biya ethiopia wan baye be kama baye kubakana poroko nyoses kanjeramu kamila kan awara isadi makesa of kesa wa baye qaba sabila silicate kullubu inqabu garu mila wajin walbara lymphatic system kesa wa cufa erga cufa mebode enosisa inita kambira iratibikila kubabaye kambira fida bayin sani ujuluma sani kopen gabani kope ka wachu lajala tukaru hori dabani waga kudan kudashan bode milikita kuba kana mulisa ya wanta be ku kabdu namoni kana bayin sani ngaddu endoxus malif mila kana kabu polis kabu namoni isani wajin mariachun babadani isan kesa namafudu himbabadani kanafis garachala jalala babachisa isani wajin mariachu isani dagefachus wanta isan bekane isabote wanta babachisa aka samuna fa zaitifa plastikifa inlanaf kati salpan keninaf waluma wajin wae kulkulina nagisisna Miladi kana akuma majafa kulkulu jetu nandanda no miladi kana
sembatu kafi milasani
nui hote totawatin inarkisisna milasani qabanna malif isani wanta kasim bekani hundi isani isani rabakatani kanafis isani wajin mariachu harka kabachu bae babachisa dikata jenna gagala dikata ofikata biodima sini midu danda bayin sani dukabu malif baye gadu fayu babadu dia sia lamafa dia tokopo de modufnu ngafanna enyo isinkesa duku sate dia kana kesa jaluma dedu inkolfus ngamadus dukubi sana indaba jetu ndandama yero kan inita indimata nagubas gaba muda modin inita baye rakatu kunin ditebia bayin sani ngamadu amma karu jajja besu qabna akka itifufani
me wai kope sanana kasa halaka mino mistani damo ta dibe kanaf satla mef kenitu
kope baye baba ci sagara cala wara kope kamera kawachu hinandani yo milakula de mane amma sama adema fayu kanafis erga kanabare omisha kope kamna ijaji kesa achi akuma babachisa hojisi sundandenya bayan sani kope hama afotimishan kawachu dandau garu hama afotimishan tau dandau garu mila sani bala rawantaif kanafis kope isa bala hojisi su kamna ofikenya kope duwamiti samuna zaiti
مال راجت
كوسيك سودا زيتي بالا توكو توكو كانا مغاغارو
اي صارو فبالي شو
نتو بيغنا باديا جرا اجوفت كان جدمو غاغارا
نموتا اوغيتي فيا كريستال ارنسو جنو جتن كيسا درغغو توكو دوبي سينتوري اكس جدا
مغانكو غيتي ياسين جراما ايلو غالان مغالا جاجين جرادا سيتر كليست ليفانا اكن كوبيو ميشوف نغافتني متنو تنون كباتوري achi saratti barumsa dabalata godani nabarsisani ikigambara de bodde yero murasa fuji sani jechanture kan sani namote du namasadi barsisefin isambra gadara mani jechajiru supervisor te inmo ani akasumat uji to lortu mangargaran nanu sanet amma namdi kamiyu lafandi milisa afutemi shani satu shantama satu garmale dita na dibe kan anqabamu amma shepi milisa norma sri kabatutti chaman yero yero ngige derama fi
me ana kamkam ki satto jettanitu
ana baye ke sawje
ana me katalko
ai ana no soduma tawdanda
o gamik gaher gunjishan
wakakudan ergamtan
namota meqata kan isinrana kan anta yajelame
amma akuma lakovne nanu kuma kurafur gara chala dimbi bayo jenne nama kuma ja taudanda nanu chankas odenera ijajis amma matu ke sabayo jenna
jiramar gitani to ji kanarret
eyo jirama sa jia tokobode inargama garu waga shambode maygodu ofi kafanne nama tokok amna kan qoranno kenya gekesa ini nama kuma toko olga figa fate wambai ga fate kana yo ilale duguma waranu birad ufani njala bayen sani dibakesa tobata ma de chundandama amana waya dedu durarara amma yuna waya waga shambode kana fis buwa kabanna banna kana ma kuma dibatoko tajaja dila argatani ambiya amhara kisa walaito kisas garu kandugu wakana kabu na madin kisisan milioni tokof kuma dibaja kumbaye rajachura kana akani lale yo kara media nama basisna aka oftandani bae garida
budda galatoma khaya
galatoma
sister crystal arnes dandetia fan romoise akalan gabbi fatwani she dandese fi waye senago to tadu bertu tayretti afan romoti kitaba barre state murte abc sujjutulach se kabatte kanan debuta radio sagale america na kurmalka amburra
agge fatota kenya saganta kenya gara tumrutti diya ta jirra walle gurmu wallisto ta america marun jeda man kana wallisame sina feren kan wantu muragama kiyan saganta kenya idle ka wutatati wallitti debina ka satellite mo borni diye sina agge facchu ndagatina gama kenya nagatti jenna walle kana bodammo saganta fana marazu tumufa
You will not go